mutima na huri wa mutima ubu naguye natanika gusaba nimanya ati nibisuma oh no I'll never forget you forget you I will never forget you oh apana kini kyampingulane kyampingulane apana. It's unbelievable.
Alex was in Wagenda, a panda. Kini Jaingula na panda. Jaingula na panda. Jaingula na panda. Kini Jaingula na panda. Yeah. Long time without you, my friend. Kigumiye kusimantu forever gone. Baitwe bibiona, ni God's plan. Yeah. I'm left all alone. In my heart will always shine, tears flowing endlessly. My world is so lonely, rest well and peacefully. May your soul live happily, yeah.
It's unbelievable,
what you think you're to want.
It's unbelievable,
Alex was in Wagenda, a panda. Kini ya ingula na panda, ya ingula na panda.
See how you make me cry. You're making everyone cry. You take the good ones, why? You're taking and it's why. I ask you, don't reply. You don't reply. Much pain in my heart. Na yen kusawa mukamu ngumie. Je wagenda unexcuse. Let angels watch over you till we meet again.
Hey, oh, nakumbuka wakati wetu ule tulikuwa nyumbani. Kila mtu yetu akatuambia sisi tutakuwa nambari. Hey, nakuambia hey, kila mtu akenyemelea wote wakesema umeenda kipi. Kwa nini baba yetu abana? Mola we umetufanya nini? Abana, yeye alikuwa rafiki wa wengi. Ule mama yako kule kijijini umemwachia nani? Marafiki zako pia mama junior, tutamupa nini? Oh nana, oh nana, nana, nana.
Rest well and peacefully. May your soul live happy.